kata kata kuima na misisi kata mina. Yo kata mina wa matonza. They used to call us Romeo and Juliet. Ile si airanza ni sachi sona. Kata mina wa matonza. Siku na siku aitama iko mane maboko. Kusasa kaka sona. Yo kata mina wa matonza.
I remember the day your mom came to me
and she told me,
leave my daughter alone,
she don't wanna be with you.
Kambenda munda
shimanga siumele sakeni.
Mone wa wela I'm gonna love it.
Have a Lord of me, Romeo, my Juliet.
Nori.